garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo oo si rasmi ah ka furmay tobarka Yoniska diyaariyayeen xulka ciyaartayda Koonfur Galbeed tartanka maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir ka sayti la filay in si toos ah ka furmo magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya furitaanka tartankan oo Yoniska diyaariyayeen ciyaartayda iyo waliba ku qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro Koonfur Galbeed Salman Shuaib Cali gudoomiyaha xiriirka ciyaaro ciyaartayda ka Koonfur Galbeed oo la ka shal xuliya xulka Koonfur Galbeed Soomaali waliba ku shal sheenaya gobolada Bay iyo Boqol Shabeelaha Hoose gudoomiyaha xiriirka sportiska Koonfur Galbeed Ahmed Dollar iyo ku hadalay ujeedka tobarkunga
si simbarga tan geeka ma roogna bilaawki tobarki oo aan iska diyaariyay tartanka oo kubada cagta ee dowlad goboladeeda Koonfur dowlad goboladeed Soomaali oo aan Koonfur Galbeed ahaan qayb ku ahna yagii tobarshe official inta ka furni siisim bargahay tan ciyaartoydi oo heedeg ma baydhawo ku xaj ku tirsanaaya la ka bilaaway insha Allah ma rajaynaa in ciyaartoy badan oo ku dareeran Koonfur Galbeed qaybasho kale inaan ay beero doonaan oo bilaa rajaynaa marka siisim bargahay tan ma hanol qayb galay geeg furitaanka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Koonfur Galbeed oo runtii qayb ku ageeyay mas'uuliyiinta oo dahfuri wala raayshad bilaa oktoobarka runtii insha Allah ma rajaynaa isbeddelada badan rajaynaa oo bilaa heer si siin boqdo sanyaalka ka dambay Koonfur Galbeed lama dowlad goboleed tartanka ka dambayti samafira la kaarti insha Allah saradkan ma rajaynaa bal Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku rajaynaa inuu meel meel ku faylahay ta ku rajaynaa insha Allah oo bilaa heer wali banama eed in ka rajaynaa bal inuuna koob sheegna laakiin si siin boqdo tobar oo bilaa wal badan isbeddel doona insha Allah ma rajaynaa bal in isbeddel badan la soo bi sidii hore aanan ku barnaayba ma rajaynaa bal hobi laa in Ilaahay nii guulay season ka helantay in isan bulshada shaqaytan hanba dhagdan bilicda iyo nay muqaalkii oo kubada cagta ee Koonfur Galbeed marka insha Allah ma rajaynaa in horumar faa'iideysan rajaynaa kulli insha Allah geeka bilaaw layo warar badan isla roog anas war Ramadaan ee ma sidii seenna san doona insha Allah
dinka kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Salman Shuaib Cali ee ciyaartayda ka baaqay in joo dadaal shoo lama jibaaran
Allahu ta'ala wa rajaynina in sanadkan ay noqoto sanadkii Koonfur Galbeed ee guushana ee Koonfur Galbeed dinkooda ahaan doonto ka wasaarad ahaan ka dowlad ahaan insha Allahu ta'ala garab iyo heli hool taaganaha ciyaartayda ay iimaan waa la taagnaan inaa sida guush lagu keen lahay nin walba soo doostay ah ka soo jeedana meel walba joog dalkii dibadda waxa ugu baaqayna oo xirfad bunoonin balah oo guushaba isdhihi karo qayb ka noqon karta gacan furna ku soo dhaweynayna meel walba joogo waxaan rabnaa inaan ka keenno dal iyo dibadda meesha joogabo in Koonfur Galbeed maanta sidii hore maahane waxay leedahay garoon qurux badan oo run ahaantii trainerka ay ku qaadan karaan ciyaartooda qaybaha kala duwan garoon weyn oo Ilaah weyn waaxid oo run ahaantii baxad intaan leeg iska leh oo dheelitaankeedana faham fiican ay ka heli karaan waan rajaynayna insha Allahu ta'ala in ciyaartooy qurux badan Koonfur Galbeed sanadkan ay u soo bixi doonto matalin doonto insha Allahu ta'ala aad iyo aad